She got a big goddamn day.
This is unusual.
Kamata, oh, 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 maneuver. FBI, my undercover. Nibi dabadi, cool temperature. Biona vietu kolacha, masilika. Go, go, jaja, my Jennifer. Hey, super jaja, elektrika. Tayari sana, baby, tingisha. Muzuri sana, eh, hey, forever.
Afriku ranzi sinakoresa. Vai bombi, dazikuwa chisa. Kirandasa niyo na walshomba jira. Tureni wa utoma mora mangaika. Tuina kitaka wakushaka. Iya barira kuji ambulaka. Nukodunga na wimianda. Ino baranzi sinakoresa. Ino na wangoma kukusha. Upo wangene maraika. Nakunda gusangira singo ndibi vajya gukompeta kandi na uri buze gukunjira baby home tajo si jansi chakutawa nakusigalanga kutawa urabizi sinagutakuchapa you know I love you more
sigala nange tova kumulama sijui nani anyakunemesa paparakata wanjegeja afriki mocha mabaza kunemesa katino kagala wange incha nebyange njagala mbili enzeka sumulule wota ogana kamekete
hey, hey, she got a big goddamn hey, hey, she got a big goddamn hey, hey.
Kigali, Jennifer iko tayari.
Jennifer, twende nyumba.